Shorty bad, she got me high kama BTS to kiss. Nisipomona sekunde na miss. Najuliza menipa nini. Kila story na yopiga yendo mada. Nagombana kabisa wakimdis. Nakumia kwa moyo na his. Najuliza menipa nini. Namkunja kabisa kama kambare. Nashinda kabisa sitaki sare. Hakuna kunguri mambo ya chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare. Namkunja kabisa kama kambare. Nashinda kabisa sitaki sare. Hakuna kunguri mambo ya chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare.
I belong to you, you belong to me baby.
Do na do na do na do. I do for you.
Suma. Baby, please tell me once more what you like about the feeling. Honestly, I wanna show you I'm feeling you too. Let me take you to a nice place. Tuzimeta, nivutane kunase. Utashanga, nikupe vitu vyote. Upazera, I'm caught up in you. And I'm tempted to stay your you.
Oh baby, nikikona nazuba.
Oh baby,
oh baby, minapando na kicha.
Oh baby,
namkunja kabisa kama kambare.
Nashina kabisa sitaki sare.
Hakuna kunguri mambo ya chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare. Namkunja kabisa kama kambare. Nashinda kabisa sitaki sare. Hakuna kunguri mambo ya chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare.
You belong to me, I belong to you baby.
I do
baby. You belong to me, I belong to you baby.
I do.
Suma.
Anatufua. Kila akitupa nyavu.
Anatukua.
Vicente vyetu vyote.
Anatufua.
Mama kila akitupa nyavu.
Anatukua.
Hatutoki.
Anatufua.
Akitupa nyavu.
Anatukua.
Yani Vicente vyetu vyote.
Anatufua.
Mama.
Anatukua.
Yeah.